Yo, itopiki eno bafethu. And ile nto bengisa ikhuluma ne manager yam yesterday. I had to go to a office in to download some software of some sort. So then I have to come back, obviously, continue working from home. Ngiyamtshela ukuthi yazi kahle kahle. If it wasn't ukuthi abantwana bami mina ngibahambisa ekuseni and the petrol engiyisavayo, mina would honestly prefer ukusebenza e-ofisini ngoba e-ofisini there's that environment of working. And endlini yo ama bhodo nazo ucinisile isikhumba yazi uke wenza ama-oxtail a 6-hour cook yonke le nto abafethu yazini mina kahle kahle sengikhathele ukusebenza endlini sekuwukuthi nje nicest thing ukuthi I am saving.